Yo, yɛda Onyankopɔn ase anɔpa yi, ɛhyɛ ne din kronkron wɔ nyam ma dwumadi a yɛba abɛdi siwtwa ase na fa wakoma wadwene ne wo nipadua nyinaa ɛhyɛ Awurade nsa sɛ asoma wobɛte yi bɛnya dwumadie papa bi adi wɔ mu na woatumi asɔ Awurade ani ɛwɔ Yesu din mu. Ɛnɛ yɛasɛm no ɛtiri asɛm no tiri no aso ne sɛ a man's duty is to respond to God. Onipa dwuma kɛseɛ a ɛsɛ wodi ne sɛ nea Nyame aka no ɔbɛyɛ ntɛm na wati na wayɛ. Yɛbɛfa yɛakyerɛwsɛm no afiri Isaiah nwoma ɛtiri aduanan nom nkyekyɛmu aduonu baako kɔpem aduonu nnan. Ɔse, look unto me and be ye saved. Hwɛ me na nya nkwagyeɛ. Bɛyɛ sɛ nnawɔtwe kakraa ni, nneɛma a mekasa fa ho ne sɛ ɔkwan a ɛbɛtumi afa so ne Nyankopɔn di nsɛwɔ so a ɛyɛ papa. Saa nsɛwɔ so yi yɛate aseɛ sɛ ɛgyina ɔpɛ pa sɛ wopɛ sɛ wo ne Nyame di nsɛwɔ so papa. Ahotosoɔ, gyidie na afei wobɛ Nyankopɔn adi w'anim kan. Kristosom ne nea Yesu ayɛ no, ɔpere sɛ wobɛnya ho mfasoɔ. Na sɛ obi bɔ ne ho mmɔden sɛ wobɛtie Yesu nkyerɛkyerɛ na wagye ato mu nso sɛ obi ntumi mfa ne nkwa nto hɔ saa kwa gye sɛ dwumadie papa bi wɔ mu, saa nnipa no ɔhwehwɛ Awurade a wɔbɛnya mfaso pa bi afiri no hɔ. Te aseɛ sɛ Kristosom ɛni onipa ahoɔden mu na yɛ Onyame ahoɔden a ɔnam Yesu Kristo so de ma nnipa. Hwɛ sɛ wontumi mfa bɔne nkyɛ, korɔno, ɛyaw, mpo wosu daeɛ mpo a wonte aseɛ. Na sɛ wobɛnya nsa a yɛde sa yareɛ na wotumi aka nsɛm papa akyerɛ onipa deɛ, saa tumi na yɛde di saa adwuma no ɛni onipa hɔ. Ɛyɛ Onyame na ɛde ma yɛn na ɔnam Yesu Kristo so nso na ɔde ma yɛn. Ɛtɔ mmere bi na sɛ wokasa saa na nnipa no bebree atɔ ba ha nanso ɛnsɛ sɛ ɛba no saa. Okristoni, dwumadie kɛseɛ paa ne sɛ ɔbɛsɔ Awurade ani na wode Awurade nnwuma nso ɛna ɛbɛsɔ Awurade ani. Nanso akristofoɔ no bebree ɛwɔ hɔ a wɔnyɛ nneɛma a ɛfɛ na ɛsɔ ani na wɔnde asomnyame. Ɛboa kɔsi baabi nanso ɛnyɛ ne nyinaa no. Maame Kyle sɛ David mmerɛ bi ɔyɛ ne ho nso bɛsi asɔredan ama Awurade. Ɛnka yɛ ade papa nanso Nyame ka kyerɛ ne sɛ ɔrentumi nsi. Nti sɛ woyɛ ade bi a ɛbɛtumi ayɛ ade a ɛfɛ na ɛyɛ papa sɛdeɛ ɔsi dwene ho no. Nanso sɛ Onyankopɔn ankasa agye tom anaasɛ ɔma ho kwan sɛ saa adeɛ a woyɛ no ɛsɛ sɛ woyɛ. Ɛno ne adeɛ a yɛhwehwɛ wɔ Nyamesom mu. Afei so, kae na hunu sɛ Kristosom ɛnyɛ ne sɛ wɔanyɛ bɔne. Sɛ wɔnyɛ bɔne ne deɛ nkwagyeɛ no mu hia. Na Kristosom ne sɛ woyɛ nea ɛyɛ na woyɛ no nea ɔkwan a Onyame ɛhwehwɛ sɛ wobɛyɛ no so. Mpaebɔ kɛseɛ paa ne sɛ Onyame bɛkyerɛ yɛn nea yɛyɛ no, nea yɛyɛ no sɛdeɛ ɔno Onyame hwehwɛ. Yɛnkɔyɛ sɛ David. Da Awurade ase. Kae nso na hunu sɛ ɛberɛ a Jewfoɔ ɛfiri Misraim, wɔn akwantuo, wɔn mpaebɔ, wɔn afɔrebɔ ne nea wɔyɛ nyinaa ɛyɛ Onyame nara ɛna ɔkyerɛ wɔn kwan a wọn fa so na wọn yẹ se wọn afihwe ni enya me hwehwe so be ya obi nka so wontime nya de obe ye enso me bia na enya kwan anya me hwehwe se wo ye no mpo ero ma mi nu bi ekoye so mkobo afori ama urade wọn wi uza eye so kuso upon the can we face a fiat owi enye bone nanso we train say ye biribia me urade a yen hwehwe ne onu urade epe na yenye ne ope ema no eno ne so nani wow jin hunhu se enti onipa ni bibia obetumi aye ama urade obo no ana menyini saa nyame no mebɛkyerɛ wo ɔkwan a wobɛfa so a wobɛtumi aba ne nkyɛn na waso n'ani yɛkɔ anim no na kyerɛ sɛ wobɛtumi agyina bible asɛm wei na ɛm sɛ saa nsɛm a yɛka nyinaa agyina so romanfoɔ nhoma ɛtire dumienu kyekyɛ mu baako kɔmmienu no ɔsɛ mesrɛ mo ara wɔmfa mo ho nsuo sɛ afɔre ɛte ase na mɔmfa mo ho mmɔ wi ase na monhwehwɛ ne awurade ɛpɛ na mo nyɛma no ɛno ne ɔsompa mɛpɛ sɛ yi nyinaa yɛde yɛ ho bɛhyɛ saa dwumadie no mu na sɛ wobɛtumi ayɛ ne yie a gye sɛ woyɛ obi a wokɔtoro no mu yie paa anɔpa awia ne anadwo ɛfisɛ no mu ɛne nenyame pɛ ɛwɔ ɛsɛ yi nyinaa yɛte aseɛ nso sɛ enti onipa no bɛtumi ne nyame adi nsa wɔ so ɛwɔ onipa akwan so anaa daabi bible so nyame ɔnyɛ nipa yɛn nso so sɛ wɔnsom awurade no kwan a wɔmfa so som no no ɛyɛ honhom mu ɛne honam mu yɛbɛsrɛ awurade sɛ ɔno ankasa ɛbɛkyerɛ yɛn ɔkwan a yɛbɛfa so ne yɛasom no nokorɛ mu ɛwie koraa ne sɛ moma yɛnkan galate nwoma ɛtirimmienu kyekyɛ mu dunkronkronkronaduonu paul se I've been crucified with Christ, nevertheless I live. This life I live by faith of the Son of God, who died for me. Yabomini Yesu asinduem, and so metiasi. Intiasi tra miti, miti, ema Yesu Christu. Oma abrabo enye abrabo bia, wasre, efri wade hua wubo. Yuse wudie na, wubo nidi, anana unim nidi, ebe buwa wa. Enki yini ha. Nyame mwao, nanase miyento akumasu. Nemfa unsihi, ewo Yesu Christu dimu. Amen.